Once again vile nimekaa tena yawa ujaliwe kaniua niko mrobi kama kawa mse na tuko tu pacho kwa ni boss iko nini ujaliwe nishaleta pacho itaniua juu ya swaga mademu wote ninawaua maheta wote wanafaa tu kujua wanabonga bonga na hata wana kibarua nimebai Range Rover miaka mingi nimekuwa nikishomeka nikivuna nilichopanda nimeonyeshwa na mko na kamkunisho ujaliwe itakuwa nimealikwa bash wapi kwa kina demu wangu na msho baby nitakam na wale mabesteza Mondi Richard Professor natoka German Dr. Steve Shoemaker anasoma Japan tulifika na kuambia swa gold right kila mtu akitupa his eyes to the right wakisema huyu kijana ujaluwe itamua rom romi ujaluwe itakuwa wananiambia ujaluwe itaniua nikifanya hata kitu wanasema nikiwanga job nikiwanga club nikiwanga home kwa mtaa wanasema lakini hivyo ndo vile miukua hivyo ndo vile miukua wananiambia ujaluwe itaniua nikifanya hata kitu wanasema nikiwanga job nikiwanga club nikiwanga home kwa mtaa wanasema lakini hivyo ndo vile miukua hivyo ndo vile miukua niko mtaa matae mnachanganya tu watu kwa mkutu wezi pata nikishonga mbachu na fly Rwanda Burundi then back to Masaku ai futa sine dem na udaku leo niko na kabenz nikitake break o java mjaluo nimesha invest ya kutosa ningesimama mbi wangesema romi tosa ndani ya club wata usiseme kitu atukue chief masi wezi fanya kitu mabonsa nikishopa diamba tip tip VIP drink yangu wezi sip sip kisungu real mazia tena siyo broken na Kenya pao miwa lipanga na token DJ nicheze hiyo angla ama room watajuwaje ni mjaluo na niya nyumba wananiambia ujaluo itaniua nikifanya hata kitu wanasema nikiwanga job nikiwanga club nikiwanga home kwa mtaa wanasema lakini hivyo ndo vile miukua hivyo ndo vile miukua wananiambia ujaluo itaniua nikifanya hata kitu wanasema nikiwanga job nikiwanga club nikiwanga home kwa mtaa wanasema lakini hivyo ndo vile miukua hivyo ndo vile miukua na wacheki wanasema nina masifa tu na washo omera hizo si masifa tu nikiaso nilibai gari ujaluwe itaniua nikimari bibi watatu ujaluwe itaniua tukihangaisha sirikali ujaluwe itaniua nikona maniu na paro na support kogalo ujaluwe itaniua kasiyo caring it wait amina kunywa blue ujaluwe itaniua share itaniua itaniua lakini hivyo ndo vile miukua ndo vile miukua wananiambia ujaluwe itaniua nikifanya hata kitu wanasema nikiwanga job nikiwanga club nikiwanga home kwa mtaa wanasema lakini hivyo ndo vile miukua hivyo ndo vile miukua wananiambia ujaluwe itaniua nikifanya hata kitu wanasema nikiwanga job nikiwanga club nikiwanga home kwa mtaa wanasema lakini hivyo ndo vile miukua hivyo ndo vile miukua wananiambia ujaluwe itaniua nikifanya hata kitu wanasema nikiwanga job nikiwanga club nikiwanga home kwa mtaa wanasema lakini hivyo ndo vile miukua hivyo ndo vile miukua wananiambia ujaluwe